Baixou, love you baby. Baixou, love you baby. Nishatia nanga, sitaji madanga. Nishatia nanga, sitaji madanga. Kwako misi furukuti mama mai, na umeniweza, nimetuliza mapepe mikwako nikicha. Na mapenzi nayo nipa na burudika, I swear nimekula yamini, nena moyo wangu nimeja nimechazika. Sitaki mapepe pepe nikupe, nataka mapenzi yako nipate muda wote, muda wote. Sitaki pipi 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 nipite, nataka mapenzi yako nipate muda wote, muda wote. Basi kuwa na mimi, ukaone wazazi wangu, wala kwako mimi sitaki ushenzi. Ukamuone babu na bibi yangu, na roho kipenzi changu, yani mama yangu. Atupe baraka tele, na tufunge na ndoa shangwe kwangu. Uwe wewe pacha wangu, kipenzi cha moyo wangu, yani ni wewe. Sitaki mapepe pepe nikupe, nataka mapenzi yako nipate muda wote, muda wote. Sitaki pipi 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 nipite, nataka mapenzi yako nipate muda wote, muda wote. Basi kuwa na mimi.